Hello, hello, shy boy, itabidi wameponga, bado nasonga jo, itabidi wameponga, wameponga, itabidi wameponga, wameponga, itabidi wameponga, 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 ama haters wameponga, wameponga, itabidi wameponga, 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 itabidi wameponga, 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 itabidi wameponga, 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 ama haters wameponga, wameponga. Kalamu na kitabu, waliuliza maswali so na wapa jawabu. Na kauza ni rada tafakari ya babu. Hakuna kuwa weka weka kaki na jabu. Pia ina jini ni ya mkristo na mwarabu. Tulia boss ni kueleze angalabu. Mimi ni switch na wazima kama balbu. Dunia inazika mistari kasha babu. Napenda kuwa mada kwenye show ama club. Wakibonga ama fans bado na wagrab. Wajinyonge juhi gang bado na whatsapp. Mini disho lazima bado ni dadi. Wakitaka wataponga, hao ni arsenali bado tunawagonga. Hao ni volume bado na wa minimize. Mini cut, hao ni my little mice. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Ama haters wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Ama haters wamebonga, wamebonga. Sisi mstari kabareta ya Osama. Rap president wananiita Obama. Rems niko fluent mizi eko nitasama. Niko na dream dandora tukuhama. Na siwezi kuachieve bila help ya mama. Walibonga moto hawa marapas. Sari washa kine junisha wabisha diapers. Mbele nina sweeters nyuma wana sweepers. Ask niko top ok they can't see me. Milango ziko open chaza Paulo na Silas. Wanadai nini nichunguze kwa makini. Mini ule boy defended them ana mini tu. Kana ni love enyewe atani amini. Nitamtero life kama Idi Amini. Awe musilamu Idi ata amini. Siku ni uliza shepo itahitini. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Ama haters wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Ama haters wamebonga, wamebonga. Nilipenda feinika acha kanini. Na si kwa ubaya ni tu kucheza chini. Hata kama haiko uliuliza ni kwa nini. Niliwashoni love kutoka rohoni. Baby, sweetie, darling adi honey. Tuliitana na si samahani. Minishe boy, king wa mabisi. Chakula kwa sahane. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Ama haters wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Itabidi wamebonga, wamebonga, wamebonga. Ama haters wamebonga, wamebonga. Nastaga na misari na sija kunywa keroro. Nimefika top na nilianza na zero. Gavana wa rap wananiita kidero. Ati nimetoka D so naweza piga kero. I enter king but I still got the crown. Top rapper this time you can pull me down. Wataka ni wa help senye wana drown. Lakini wakibonga bado na wana wagonga.
Ayo wacha bonge watachoka. Haters only make us feel mad. Shy boy, still heading way up. Chumzako, big up, heading way up.